Ndeba neza umenye neza uramenye icyo mbitse mu mutwe mbitse byinshi cyane kurusha abo bize isi yanyigishije gupfuwa nkava kigabo nanjye navutse nkabwo gusa amahirwe si kimwe ubuzima kwengeza umuhigi w'iminsi nirirwa niruka sinjuro tubona bwije aho nicyamye musiga huzuye ibizenga by'amarira amanuka ubudashira ese nzapfa cyangwa se nzaka kumbona imyaka yikubye nkiri ku cyapa ese nzataha mu minsi izaza kuko uburibwe ndimo bwangiza umusaza umutima mfite intimba byishimo n'ibitinda gusa ntese zirikarito nka ry'ubusa nkashima sinza barwa mu bahaze bakibagirwa gukinga nibera ku muhanda aho dutunzwe no gusenga imana ni inkenera ni nta inzindi kurira kukabisi iyo mbabonye ndabasekera biransize ukuntu wambona nk'ingegera birakwiye kuko ntawe ngira umvugira ntawe ngira undirira na n'umwe nabikundira ibyanjye ndabyimenyera ni mpamvu nsengera nyiramuhanda usubiza ndimo gutaka inzara iyaba yavuga ni we wari kuzaza imbara
nawamaye ubufasha cyangwa mbwira aho nyura dore ntacyo wazumbwiraga kubitwe n'inkuba iyi minsi irimo inkanda na n'umwe njya mbona ndi umurapa w'umusizi sinarizwa n'ubusa ni haso kuva kera mpaka bihinduka fan kaferwa mara hasi wabibaza bradman njye ndi umusirikare ikaramu niyo gun umuhogo wumye cyane inzara nyitura mayi harahongera nkasubiza amasi inyuma merari marira nta giceri muri bank ati dore jya kwiguta zaraburiza she show me what pain is told me about love had to make the wrong choice then I got to know me try hard to look strong not enough to find peace good job tough crowd not the shit that I mean if I put a verse down it gotta mean something get me yeah yanishe umutima niki cyangwa ikumikara kuko iyo imvura iguye ntawe ugutiza umutaka amavi nkuba hasi buri munsi nsaba imana ngo inyereke inzira iyobora umutima nama ese nzaka ndabizi nzaka gusa ubu biragoye kubipansa uri ku icyapa ni kenshi bigira inshuti kandi ari indyaryawe akanshira urubanza ngo simbasha nsanga ganja byose n'urukundo bitarazamo ibiceri already got used to be friendly than envy byose n'agapfusho n'utanzanaho ubufezi kajugo niyahuza amashyari n'abahindura imitima ndayisatura imba kuko urugamba bose ndabahanura kuri street hustle nyinshi turayobora yeah, yisuko yeah.